sara esekulile kosiya nesibeletho sakhe singena kuhlalwa lutho kosiya noma bantu sevela lithema kodwa yena
baba mbugu
shambugu
kuwache
sekulile nkosi yami nesibeletho sakhe singena kuhlalwa lutho ishu Abraham eselahlithema kodwa yena
waba
mkhulu uyalibona liyakunciphela uthi uyathandaze busuku kungathandazeki uthi uyabheka ngalana ngala sewusele wethwa wena baba
baba
fana no Sara wena ushweni ngakaba
so manga
hey baba
wa mamu
sale kushweni wakhe hey mamu sho
wa mamu
babu sho
so manga
hiyasimini uthandazi kenile nasenkonzweni yokusila kwamkholu uNkulunkulu ukuthi uzokwenza izinto ezinkulu kodwa kubonakala sengathi umile akezwa lutho qinisela fana no Sara babukusho wena so
I'll
la 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 la. Hallelujah. Bambu sho. Uga so mata. Bambu sho. Hey, bambu sho. Bambu sho. Bambugusho, 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 bambugusho. Oh, hallelujah. Kuga soma. Bambugusho. Kuga soma.